yimbi zitusha makwalatina wongo basha waisinzi
amakwala selekaya asele goni
zitusha yimbi zitusha makwalatina wongo basha waisinzi
amakwala selekaya asele goni
Shabba fana sababisa hoji Kanda kanda longi na masonde kwe shenye yangena indondo ekhaya yangena enye futhi
indondo
sakhopha mina ithi ngiyanibonga ama population obuyibamba kusukela kuqala kuze kube manje sinethwa zimvula sindawonye yenguthanda yizwe lonke libonile ngoba konke kwenzakala ekhanyeni uthi nina mabhululayo ongwethulwa lutho awu bafana bakithi awu intokazi zakwethu asiyibambeni bafana bakithi noma kunzi ithi asiyibambeni maqiniso foka mabhizi hlela zimnika foka kutheni ilongo foka nyanje ukosinathu foka twana usikhalo foka mthuni uzwide sitele usizi foka mahala ubanana kwijebelai uyoli fofana ujive kepta uphakade efrayim uhande ejozini umnyamandi kwaqa uthandone udetsophoo ngithi ngibashaya kanjena nje ngibashaya isho indunami sibaquzela ugurashi foka mtinkulu ngathi ngeke 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 ngimshaya nje sedikisi wajabula usomtisha ufoka mtinkulu asengithi mina duda kasete Ithaki jima tsusani fakamyezu Siku bachele kuti nte Umame funu kreja ngame Aboqale beqeje ngobuso bosazwane Ujeshu mfoka dlamini Bese beqeja ngumvumeleni mfoka zwane Bese beqeja ngomehlanjomu mfoka zwane Bese beqeja ngojefu mfoka mabasi Bese beqeja ngomsizi mfoka mthuli Ithezi ningi izizwa kakuqa ngeke ngize ngiqe Wase fuma ngekani unqatsibe nozwelethu bathi ya Wase hleka kancane nje ke lapha nodiya msakazini nosutsha saka Ase ngithi ke mina Yesa kwethuke lezi ndlovini yengakunje uzopharasa ukhohambungasikuthi hayi ngathi ayithathi nje kahle khandi nceku ihlale izulazula nje emazulwini akwaziyo ukuthi kwenzakalani naye heyi 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 umthakathi lobo nje kwesitye sethu ungazinkinga zinkiyankinkomo simayaka simayaka yakayizwela umelusi ukamba sifanapa sifanapa napo sinqa simanqusu simanqusu umelu shoba lembuzi emhlopho umashikisa zayini Yimothu musinga zindume gijima zindume semile gijima simela wazangizodlu Uthefezezi nje notwayo umthwalo oyinkinga ezinda umaqakala mqaqo badlokothi Izwe ngamavave sethi hayi Sina ngeke sikhulume ngayekho uNkulunkulu masekhuluma masekhona uNkulunkulu Umagangane lo ngabe ngokode emenweni umkhaba kaokhethi ngoba nasenjeni yami Isikhaka esigodla amancalo sitha siyamjuba siyambingelela uzule dume kabi ngoba dume kusika kwagodola amasono Hayi baba tibe tibela tibela tsonela nje tsonela nje tsonela Yini manje yini manje kwenze njani? Bangena ngisasubile nje kwenze njani? Hawu, dina kanje. Amathathe foka sibaka phaka sokhala lukhulu kumandaba. Kuna ama shop show. Kusukisa mnani ngokusho. Hawu. Unewa yimina mfana ibhaxe imaxole egcola isikhobo saxebu. Sho ngenkani, sho ngenkani, yedelela, yedelela amandla angaka namamazi.
Ufilo, wafiso wesu. Sengibona khusho uzosemnyango wakhusho uzosemfana Zanishiye simbo Ufiki ilupu Wafiki sowe zupu Haiwe Sengibona khusho uzosemnyango wakhusho uzosemfana Zanishiye simbo Yabonara jato ublongo mnashisi Deep, deep, that's what I'm telling you. I'm going to go to the house. 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 Undaba zimnandi washinda ukhitana zamehlo mlungu ziyathatha zaphiya zebhanoyi uzeyimdala wethu ngusokala ntombi emntu omdina uma udina lokho ngisho kuqo udunusa bethembe bethi hlatshiwe ekha kube ngwazini kanti cha izinqe nje zentibali yadunudunu haw usuyayithanda manje intibali ingane wena wathi iphi nje hey hayi kanti uthoyota wamhlekisa-ke mngane wami usuzwa kuthiwa kade ngizothenga isikhipha samakibikibi lapha esitolo wagijima oshutha khona uyitshela ukuthi ngiyithengela mina kanti cha ngithengela umama ekhaya yeyikwazi sikababa kuphuka mhlele bafoka baba manje shit ngithi bashutha ubangafuna ungabaqeli adyalela manje wathuma waqamakhaba ubhojabhoja umpukamgenge phansi ematuba wayifakaza umthoko esakhi isizo wayifakaza usandile umpokantula fakele ejemistini uthisha bemphika umpokankwanyana umzonko kwazulu umatatu umpokantula mina ngimfunzi ngayihlehla ukhoma uyithelayo ngenkani emahwangeni vele ngizala kumahlehlayo wajabula umlumpo kwamathenda phansi manyese
yo inhliziyo yami ishe yami bantolwana amafongoni
tata wekhoso masikanje sebengana
awu ngayithatha mina ngayithatha kunogada kagesi abatheba ubamba wambunyuka usimba mgoja esigodla amadumbe esakeni Isimbozo zasambume zempila umkhombi yakhala muphunyo ukanyele zilwa nenyanga emasi uqhamuka ukhethi kwenza nokunyukela ngithi shiblika budlo mafe samlaye usigingqi siyakhala sikhala koshayayo ungomi yakhala ikhala kweyiculayo umdlalo wophimbo nesigingqi kodwa mna ngayinqayo kuyaqala uzizo zisho kanjalo lesi tyambo ishaw magic singer ufakanandizwa phansi ehlanzeni ngwa kanti kubasket angifusha ngomdladlavu umthwala batholakele amadoda umfonje nocelimusa umfokasu kanti kwikeyboard ngikhusha ngaphathaphatha umfokangqono nojj umfokambuthulu kwikostina ngikhusha ngonyanamhlobo umfokajani nothuthani umfokandlulu phase bathenjini ngithi mncane mnyango bafana bami mncane mnyango bafana bami futhi ngiyoke ngibona awuvume ngimbize awuvume ngimbize Ametha makuna webale khana wetame kuna uqhamba manga uyisa hendona kodwa enge lutho uthenga ngishuli engashuli ngalutho uphu thaka ezo thaka uphu thaka ezo thaka zokusha